In tanto, non è più il modo di dire nas. In tanto, for the light is given us. And we thank you to God that the light is given us. This light is this one. Each has life every day. When it will gather itself in you, life would have increased totally in you.
Abantu baagala kukungaanya kigambo
kyabagamba kyokaniyokutana
Kifana isura y'okutaano n'olujjulirwa lwa 39 kigambo bwe bityo. Munoonya mu byawandiikibwa kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulina obulamu obutaggwaawo. N'ebyo bye bitegeeza ebyange.
Yesu yebazibu. Tumanya mu Yokaana 14:6. Yesu yepo obulamu
n'amazima.
Naye yakugambye.
But he has told you.
Engeri yokkati tumunoonyamu.
Only when we seek him.
Ng'obulamu
bwaffe. As our life.
Yebyawandiikibwa.
Through these holy scriptures.
Babi ebyogere ebyo ebyonna.
I want to speak all concerning him.
Ayina w'ayogera.
There is somewhere he says.
Webulaniye.
In Hebrews.
Aba kwotinga zabuli.
In a quoting psalm.
Ndiyajja kusinga okwetaba obwa Mungu.
That he came in a scroll by which he was written off.
Tuli bamu.
Now we are blessed.
Okwongera okukungaanya obulamu bwaffe.
Continue to gather his life in us.
And it's some
Master Jesus himself.
As we
have time on this earth, we thank him for that. He has given us time to gather life, which gathers him in us. And John 15:7 will come to pass. Now when you remain in me, and my words remain,
now
ask of what you need.
It will
be given you.
So Papa Swango will move
you. And Puma, you and him.
The Gambo will be no Korea.
His words have to be you.
So Papa Swango will know
that. That is the proof that you have life. Run and
Edgar will be at the Gambo.
Even the word he says
on the other side.
And they are alive.
Gambo Swango will come and
call the
Father of
his son. And he explains to us.
Yes, we
praise Jesus.
The brother that we are younger.
I want to proceed on.
You could have been possessed
and you can see Satan still skins against God at the church.
Yes, we was.
Praise Jesus.
Now you are waiting.
But by that,
we
also thank him.
What's he will not remind you?
Not all people know the schemes of Satan.
When the church was bigger.
For the scripture said.
Are
not like them who don't know the schemes of Satan.
Yes, we was.
Praise Jesus.
Ndi okuva mu bali abatamanyi kuza
Satan. From them who don't know the schemes of Satan.
Ya kitibwa.
It is so honorable.
Waliona yamwe bagamba.
They even where they say.
Ndi naba abatamanyi kuziba kwa kuza Satan.
That even they who don't know the deep secrets of the schemes of Satan.
Waliona abamanyi apo enkwe
kono to. They even some who know some little schemes.
Naye kusuka wao.
And we we go beyond that.
And we know
deeper those real schemes.
Which reach us to the heart of Satan. That's what he did a long
time. What he's
doing
now. And what he expects to do.
Now
that is so powerful. You can understand what Satan is promised to do. It is easy to know what Satan
is
doing. If you try to check them out.
N'okulaba byakolaga
oyinza
okugezaako
naye
era si bangi abalaba byakola
ati
ffe mukama atusaawo
nnyo
okulengera ne byagenda okukola
nekusobola okumuwa
oyo ye mulabe wa
bwe
tutamanya nkwezi
ziyinza
okutukwatira mu kkubo
naate
tulina okuddamu akabaka
mungu
kubanga ewaffe
ngaba
nafiri kusisa kwa mbili kwa
hivyo.
iwaffe mu ggulu tetukyongera nga tulaba enkoza zifaana mu kanyomero kano ak'okusiiba era tulaba okusiiba kuno nga tukebera mu nkoza
setaana
bwe twatandika okukebera omwoyo wa
katonda
n'ebikolwa bye
ng'obutuukirivu
mungi then n'omwoyo ogwa
setaana
n'emyoyo gy'aba setaana
ebikolwa
byakyo
ebitali
bya butuufu
Yesu
yebazi
tumwe
ebikulaba
twakukulekera
kati
kusiiba
twagala okulaba okusiiba kwa mirundi
una
tusiiba katonda kwe yalagira
saata
n'omunaana
ojja
kuba tukugaziiza
ddala
vaawo olaba okusiiba omwoyo gwakulemberamu
olw'ennaku 47 ekiro naye ngeri ate kulumye paka
tumaze okuggwa
ate
era twagala kulaba okusiiba kwe bayita freewill teyagali
Yesu
yebazi
tera
okuba mu nnaku
satu
oba abiri mu
lumu
era n'ensonga eziwulu
lwaki
tubeera
Why he should be like that. Praise Jesus so much. They will fast 3 days. They fast because the Father, the Son, the Holy
Spirit.
To show themselves to him that you brought me. They will fast 21 days. They fast now the Father, the Son, and the Holy Spirit. And on behalf of their seven spirits. Three times.
I don't
understand the word here.
Yowulira nti Daniel nnaku 21
days was in fasting and prayer.
Yali kulwemyeyo gye.
He was on behalf of his
kubanga kyawandikibwa ku ye.
For it was written on him.
Omwoyo wa Mukama
yalinga mu ye. The spirit of the Lord was upon him.
Magezi gamukuteeka.
With feminine understanding.
Era waba ayogerwako.
And when he is spoken of.
Y'omu ku bantu abaali basemberiddeko bakerubini kutegeera.
He is one of the people who drawn near to the cherubim understanding and knowledge.
Owulira bamwogerwako nnyo mu
Ezekiel. So much Ezekiel.
Yali asinga okugamba kerubi ono yagwa sitaani.
That this cherubim who fell
said. Yali asinga okatono Daniel okutegeera.
Was wiser than Daniel, a believer wiser.
Bakagambako
wali okafuka.
Wali mugezi okusinga
Daniel. That you were wiser than Daniel.
Daniel,
it means Daniel
was
wise.
Yes,
praise
Jesus.
But the Spirit of the Lord made him wise.
So, now let's proceed
on with the beginning of the first fasting. Fasting of the Satans.
Moyo gwa Jesse
the spirit of Satan.
Ngabwe twasembayo
kubuli. As the last part of the time.
Nakula mbasi
kabaka. And so it first came.
So, kesubureni. Yesu
yebazi.
Wagala kutandika n'okusiiba kwa
basitaani.
Abantu bangi tebamanyi sitaani yamusiiba.
Many people don't know that Satan also calls this word of fast.
Naye yali agenzeeko mu masabo.
Naye yali agenzeeko mu masabo.
Basiibira mu ddaala.
They fast seriously there.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Ekyokula.
The other thing.
Munnabbi na masaba.
Before you go to the shrine.
Weebuuze eddiini ani azisiiba.
Ask yourself who causes the religious people to fast.
And you
see the same God,
the God of the
born again,
I speak of a master
Jesus,
and he is the one who
commands the religious
people to fast.
The question is this,
in
that fast,
are they answered
or they are not answered?
Yesu
yebazi.
Praise Jesus. If
they are not answered, they would not continuously fast.
Naye basiiba era emyoyo egyo
tegibadda
kati ggwe olowooza osiiba
n'oweebwa
osiiba okusiiba kwa katonda
ye
okusiiba kwa katonda
ogenzemu
wa saddaaka ey'okuwa oba alina kyeyitako okuva mu mukono
gwe
Yesu yebazi.
Praise
Jesus. Ebyo tugenda okuba
nga tukola.
Nga bwe tuba mu nsi
kabaka. First Kings.
Esuula eno eya 21.
First Kings chapter 21.
Nga bwe twasemba juice.
As the last cover of the
time. Twagala kukikomekereza.
Want to wind it up.
Twebi yali nkwatagana n'okusiiba.
On that which concerns fasting.
Yesu yebazi.
Praise Jesus so much.
Nga tuddemu omulimu gw'omunaana. Nga Ssekabaka ekisooka, sibeera 21. No, really.
First Kings chapter 21, verse 8.
Awo n'awandiika ebbaluwa mu linnya lya Akabu, n'azisaako akabonero ke, n'aweereza ebbaluwa abakadde n'abakungu abaali mu kibuga kye, era abaatuula awali Nabosi.
Nabosi yali omu ku bakungu
kibuga,
era nga twalaba okusiba ku
baali
kwa kunyaga bingi.
Which was written on by Jezebel.
He
brought and proclaimed the fast.
Then
it was intended to grab things, capturing things. Yet it involved even killing.
Yes, he was
praise Jesus. And in that fast, that's when you usually pray for others to die. And you begin to knock people down.
Yes, he was
praise Jesus. Now that fast.
Yes, we have
raised
Jesus.
One
thing
to grab their things.
They want
to go to one day.
God.
And put that fast.
Come on.
Tell
the
Lord.
You see that
in this fast.
You have
to give me a car. You are a grabber.
But
you want to go there and you want to grab from him. You want to pass through a fast. And you grab. Now
Jezebel
is here.
She
has written all
this.
Them to all people's vision in religion.
No proof that the number of
salvation today.
Navadama Mulangiro to
proclaim the fast.
I tell you, I come back over
again.
But when I
hear the
voice, something
told me.
But what is it?
The letters of Jezebel.
There
are others that say that the water is just.
But the agent was saying, I'm not judging
water. Somewhere.
Ne kwaka kupuria
mountain. And he fell like on a prayer mountain. And they fell on that letter. And
he
say something.
Kukugeza.
For example.
Mtumubalimeso okuwae nyo.
That he intended to give so much.
Na leka tundasive vyao.
So that God can block their own things.
Wazi kia yogera.
Why did he say.
Abasumba vano.
His pastor.
Mbalete lukubanga vaje chumwe chekulu.
Cause them to eat the time.
Matiba yamba vano.
And they don't help people.
Atenga yesonge nkule
uesai vyo.
Wow, the body and message.
But they bring a message.
Abans bawe nyabali masukuru kujia.
People can eat so much that the others can eat. They don't choose the hour.
Chinga kote bali kose zake bina kula.
They have not used them rightly.
No kwa kalo kumanya wanye kanisa.
They want to trouble the church.
Mbali mese ukusiba.
They are them to fast.
Kati baba kulaga.
Now they kill you.
Nti ukusibo.
That fasting.
Kukumu
nyo. It is very important.
Mbali mese ukusiba.
They are them to fast.
Mbali mokula mungoyi.
That they will grow in the spirit.
And it took it up.
Now remember,
you
don't grow in spirit by fasting.
You don't grow in spirit by
all the scriptures.
Be the man who put it in the
chapter 2.
When you're
born baby,
you're
born baby.
You're born baby. You're
born baby.
You're born baby. You're born baby. You're born baby.
You're born baby. You're
born baby. You're born baby.
You're born baby. You're born
baby. You're born baby.
You're born baby.
You're born baby. You're born
baby. You're born
baby. You're born baby. You're born
baby. You're born baby. You're born baby. And never they put them there like
that.
And they stand on top of them.
n'okwabuliira era akaseera omutambuza bamuweese
kumugongo
talina kulinnya wansi omulala bamusitula mu katebe
waabeera
mu katebe bakasitudde
bakatambuzamwabuliira
ali mu katebe basitudde abantu
webasitudenaye
nga babasibisiza batuuka ne bakukoze ebyo batokyategeera na
bulungi
okusiba kwoga katonda
kusibula
amaaso
g'abakubanga
baba beeyongera
mukumabeeyongera
mukwenenekirne mukama n'abasengerera yesu
yebazinaye
kuno okusiba kwabasitaazi bakuziba amaaso ne batuuka n'okutta
nga
tukimanyi buliriza wansi olunya oluddako
limba ssekabaka ekisooka essula y'21 n'olunyi lwa mwenda n'awandiika mu bbaluwa ng'ayogera nti mulangire okusiiba mumuteeke nabosi waggulu mu bantu
mumuyimuse okusiiba kuno oyimusi muteki mukusiiba kuno kulaba mukama akujja kuddala ekisooka akutwala ku gy'okubiri akati bali mu kusiiba balina gwe bayimuse
ddalanaye
ng'ettaka lya kumutta
si
ddala lyakweyogera
kutegeera
katonda balimusa nabosi bamuteeka mu maaso bamugamba gwemugeera
omunaye
nga bagenda kumutta
naye
nga bamulaze oyimusibwa tukulaba okugenda mu
amerika
tukulaba otambula mawanga kati otandika okufuna okwegomba
okwokugenda
mu mawanga
kw'ebintu
n'ova mu kwegomba okumanya katonda n'omatiriza nga otiddwa kubanga okusiba okwo kwebakugamba
kuba
otakifuna ofuna okwennyika n'ogamba mukama tusiba tutya mukusiibako ate n'otatuwa ati kivaamu olumizibwa n'ova mukuddamu okuwa katonda ekitiibwa n'onyiikira mu bisiibo mukama ne nkusiibira naye n'otanyeka kigambo
kyonna
yesu yebazira kati onoba mufuula nti bamuyimusa naye nga bagenda kumutta bakufuula ng'oyimusibwa mu mwoyo naye nga bongera kukutta
basakabaka ekisooka sula y'21 n'olunyo lw'ekkumi muteeke abasajja babiri aba Beriyali mu maaso ge bamulumirize nga boogera nti wakolimira katonda ne kabaka mulyoke mumuggyewo mumukasuukirire amayinja afe
owulira ekibalo
kyabwetwatulaba
okuva
wakuli
kunyaka kibanja
nebategeka
okusiba wano bakusomera n'ebyawandiobwakabaka bwa
katonda
bukwalibwa n'amaanyi kubanga bubadde bulwanyisibwa n'ababutwala
babutwale
n'amaanyi
akalutwala
ennyumba
kusiiba
kusiiba kino gitwale kimanyi oba ennyumba
bwebwakabakaobwakabaka
nabo
gyekuba
kuba bwe nkumulira mubwakabaka bwegamba bwetulina okutwala n'amaanyi aseera
kukwemutukuvuokusira
ku byawamataku
12:28mukama
afe obwagamba wembaka ngoba emizimu ng'omwoyo wa katonda obwakabaka watonda bumaze okujja kati ani kutulwanira era ani wakabakakutwanira kubanga bulwanyisibwa okuva kuleetebwayokaata naye kankalo ababutwalaababutwala
n'amaanyiemwoyomutukuvuokumufunako
obufunyi
oteeka okulwanyisa
ebyotumaze
okuba
asobole okujja
atuleera
abeerera eddala
muwali
amaanyi
gegoogeraomutwala
n'amaanyi
olw'ensonga
bingi ebikwetodde ebitakuganya kubanga
abeeramuolina
okulwanyisa bifulumi obwakabaka obwo osobole okubugwa era babuuza mukama
obwakabaka
ndakujja
ddi
n'abagamba buli mumasekati batunula
balabe
buli ludda
kuba
ayogera ku
mweyoeyali
mumasekatiyesu
yebazisa
abooluganda mulimu ebintu bakugamba nabyo byakukusikiriza busikiriza
nebakuyingiza
mu kusiiba
jezebe
alangirira okusiiba tekulina gye
kuvakuba
gwako
buliddoboozi
lyamukamaligamba
tungire
tewali nakunyonyola.
No explanation. Nothing.
Ata asibe.
And they will not fast.
Kama agenda mukola
je. God is going to do this to them. That's how it is.
Kati kiba kikigeza.
That means.
Olwempisa kiba kutaddeko.
Butaddeko
n'okuyingira ku kusinga
okwo. You have to enter that fast.
Era
bangi obey.
Batuka mu kusiiba
okwo. They die in the fast.
Bako batutaswadu okwesabira.
You can no more pray for yourself.
Byosaba batukyabite.
Why you fail no more understand it?
Ubosi bakumarako
runaka. You are just fasting to finish the day.
Nozi barabuzi kuba bali.
Count them as their fast. Yoba
kutategera
byo. But you no more understand what you do. You have no any reason in you and even
power.
When you have strength,
you
say every time in the house, this fasting
law,
a battle will fail.
Think
you are either you are lying to yourself,
and
you are on good things only.
If you
are God, you are not with that.
Basekabaka ekisookesi tulaya 2:1 n'olunyi
11.
Abasajja ab'omu kibuga. Abasajja ab'omu kibuga kye abakadde n'abakungu abaabeera mu kibuga kye ne bakola nga Yezebeli bw'abatumidde.
Yezebeli atumira waliwo emyoyo gy'atuma
n'okutuma
abasumbaana baava ku mulamwa
nebanadi
bagira biragala mu
lwatu
alaba kamalayika akalina
obawaddeobukadde and they tell them,
"Come on, God. What are
they saying? I don't know what you are
saying.
They call that one God. Bible
says, come on,
there are many laws.
We know what
to
make
you have to be careful who is being.
But you see, we go back down and come
again. The Lord said,
we go back down and
call us Lord.
Next, come on, you go
again. What we speak,
come on, for you,
our master prays.
You
have to finish the sentence.
Come on, for you, Christ, for you.
Praise the Lord, our master Jesus.
Our
Master Jesus, who was sent in heaven,
and who had died
and
lived,
praise Him.
I
hold the accurate
of Him.
Lord, you speak of His love.
Yes, we have seen.
Praise Jesus.
At one hour, this is the Baruch.
This one has proclaimed
the Christmas. Baruch, after now, we see
the other get a fast.
They know the
Lord commanded.
Who made Jezebel?
Is the Lord of these people.
Ukusiba kuba genda kula
the first thing I got to complain.
Umuyingira buyingize mukusiba. Nedi kula byo kusiba okonga biri kwoli. Abakunga babiri ya. Kuba abali bafuna kusiba.
They were profiting in this fasting.
Yali ye
Jezebel.
Jezebel. Ne akabu.
Aha.
Ibali.
Na.
Kuba bakusiba kukwe musiba. Era mukayo kumpi abakunga basabu.
Get out that only three people benefit.
Abali mukwe kateka ye.
They want the preparation of that pain.
Kuba kastani.
Kuba
kastani.
Kuba kastani. Giving, they will think of God. That's why they tell
you.
You know why you didn't get to this
point?
You see your spirit is still vast. I don't feel you in me.
I
don't feel a connection between you and me. I don't feel
an anointing.
You know what is according to
God?
That you can benefit in an anointing. It's anointing. That's how they speak.
And
I will tell you, you know why
you're
getting this fasting?
You are not
connected yet.
What
upon me has not closed you yet.
Now the water is closed.
You're the
ones
who profit in that. You expect the Lord.
There are
others who give themselves to people.
Now
the
scriptures
are for those people. And
they
work for them. Now why
do you
expect to work for you in that territory? You have still looked to do the Lord in the
territory.
Now today.
Nga wachini kwetu aga katonda
leo. He is the
one God in heaven.
Let us go back to why he wants to go.
Nga mkusiba abantu kwa
nagida.
Nga sitani ya bagani.
Satan has called them.
Sibuli kusiba ni kwa aga katonda. Emiro jaba sitani jika amura kankano. Nga jibo nyabo nyabo loko lukwetu na usiyo na. Baba yu niza mkusiba. Mbani yuko kusiba. Basi yu kukira kumudonga
bali. Break the fast by eating grass.
Uno musajja wa South Africa.
This man of South Africa.
Kumanya Daniel.
I hear Prophet Daniel.
Yes,
he
was.
Praise Jesus.
Yabasibisa.
He made
the fast
40 days.
Yabasibuka. Yabasibuka.
He sent them out to break the fast.
Tebele za mungu ungeri
ye. Imagine that way.
Nari ukabagabe yumele.
Ifamu kundi ala wate. The book from heaven is.
Naku makumi yana basiba.
40 days of fast.
Mukama yara gipi.
God commanded.
Mukama ba basibu.
After God break the fast.
Yabasibisa kumudu
bali. He sent them on grass to eat.
Babu munga. Tena
dinamu.
Other one is from Muslim,
which fights a demon.
What would you have a Babunan?
Beat them like down.
Babu,
cut your brain like
abalanga bakabanga ente abalanga endiga bonna bagenze kulya mu basi babasibye kati si buli kusiiba nti okulowooza okuba ogwa mukama yesu yebazibwa oluganda tuyinza okuba tusoma ebintu bino bwekirowoozo nekikugamba tumala bikalubanizi okusiba butunaaba yesu yebazibwa abantu babonaabona nga banoonya naye nga sitaani yabakutte abantu ababonyaabona agamba kale mulinoonye alibakamiza ddala kubanga bw'omala okulowooza nga walidde omuddo n'ogamba nti neggulu terijja kubalyana nenva mukusiiba ate nebandiisa omuddo kwali kuvaako omala n'otegeera eggulu lino lyosiya baali omuddo ogwo wayita akaseera ne bakusaawawo ne basindika abulu ne balya omukalu abaasiba ku ludo eyaddalo kati si buli kusiiba kwawulira kuva eri katonda jezebeli asiibisiza ddala abantu omwoyo guno ogwa sitaani ate gwogeeya ddala mu matu g'abantu kati abantu abatalina mu kigambo kya katonda tebasobola kwawula oyingira buyingizi mu kusiba nate ovaayo ng'obonyeebonye abamu bafiiridde ku nsozi eyo tebasiiba ne musiŋala ku nsozi yakaze yawuliddemu bamugambye abalala mulinanga lwadde mubiyanoni naye ero byawe okyegumya mukama yagamba kumbe bizimu mukama atakusindika mukubonaabona era bw'abanga akulese mu kuli bulosiibe amala n'akujjanjaba era nakulekera ndwadde naye n'ovayo byendwadde ate n'ogaa mukama yakulagidde kubanga kanisa tebatwawulira baatulaga nti okusiba kwa mukama era tuyinza okusiba kwa basitaani kitwa kikyamu basitaani nga basi iba sitaani abunyabunya abantu okuba wa mukutatambulira okola obusajja obusinga bwona obumuweereza busiwuufu nnyo kuba tebuva mu lwokusiba
kabaka ekisooka essula ya 21 n'olunyi lwa 11 nga bwe kyawandiikibwa mu bbaluwa ze yabaweereza awo ne balangira okusiiba ne bamuteeka waggulu nabosi mu bantu abasajja babiri ab'abaana ba Beriyali ne bayingira ne batuula mu maaso ge
abasajja ababaana ba Beriyali bakulaga nga bava mu bannabbi bali ebikumi ebina abaali bafugibwa omwoyo gwa
sitaani
yesu yebazibwa omwoyo gw'obulimba bano bannabbi bo baali bava era okusiba kwe bagamba
abantu
nabo bennyini bannabbi bakuwagira bako omwoyo guli ogwali mu
jezebeli
gwe mwoyo gwe gumu ogwakoze bannabbi bano era abaalondamu abasajja abajjudde omwoyo ne babatuuze mabbali wa nnabbi kati nga babamani oyo wayogera obunnabbi balina butuufu era olwagamba nti ono nabosi yakolimidde katonda neteeka
abantu
bagamba obusungu bwabakwatirawo kuba baali bakimanyi bano balimu omwoyo kumba mu nsi eyo mwali musigaddemu omuntu
omu
ono mikaaya eyali akyalina omwoyo waga nga bano bonna bannabbi ebikumi ebiri abafu baali ku mwoyo gwa sitaani era ngabo ebiyisibwa nti buli kusiiba
akatebakyakuzabasiba
kusiiba kuba omwoyo gwali gubalumulami gwe mwoyo gwa sitaani bwetunaba zikabaka ekyo ekisooka essula eyabimwedde ojja soma ku bannabbi
abo
ebikumi ebina n'omwoyo ogwali gubakoza kati okuva mu abo be basajja bamu ku babiri abajja okuwagira okusiiba okwo era n'okubeerawo okulaga nti kuvudde eri mukama olw'okuba basajja bamamaa nabbi amugira nga tebaddibwamu Let
me tell you,
don't trust human beings. Yes, you must
praise Jesus.
Umwana w'umuntu yashobora kutuka
n'ukatimanya wabara
wesibe ekigambo kya
Katonda
kuba omuntu abeerawo lwa mmere wabula na buli kigambo ekiva ku maka
tekikubeezaawo
omuntu ne bwayimira nga jaya kyafaanana atya
ne
bwayakewo bwenu
ne
bwaba kubaladdu ez'amaanyi naye ekigambo alemereddwa okukimanyira mmwesonyiwe kubanga bagenda babeezaawo mwebyo
byawabula
mulina kubeerawo lwa kigambo timukyerabira ebintu byonna
bwebiri
era biri kugwawo naye ekigambo tekiri se nkomerera bintu
byonaekigambo
oli ne babagamba
ki
nde mu kigambo kuba otugambye kusiiba tudde
tunyonyolekibyotugambakusiiba
kikwoyogerako kubanga togenda kuba okumanya
omubuuzi
oyogera kukwa jezebeli uba oyogera
kukwakatondaye
bwoba oyogera
kukwakatonda
wangeri ki
kuba
mulimu katonda kweyalagire mulimu omwoyo
gwakulemberamumulimu
neoyogera kusiiba
ki
si munti kusiibe n'oyogera kati nabo yabuuza
ensiri
yakola
omanyi
bwetula bannabbi b'obulimba
ebiseera
ebisinga ku kyeboogera okikkiriza nabosi yali musajja atya katondaobulimbnaye ekizibu yeesiga nnyo
abantu
naye esiga bannabbi
ab'ebirenaliokubuuza
katonda
kati
bamuteeka mu
lubeatasobola
nakulaba kubanga basooka okukusaga gwe mwoyo ogumazi baamaaso muleme okubuuza ekibuuzo kyonna mugambe ekimu amiiri
assekabaka ekisooka essuula yabiri mu emu n'olulimpi kulwa kumi
nabbiri
awo ne balangira okusiiba ne bamuteeka waggulu nabosi mu bantu
tewabaana nnaku ze bagala
nti
musibe ennaku
bwebafuyama
ne bazikugambaezikubakugagamba
tuyire ne mugamba
tugende kuziba awo twakomye ku
nguu
mukama naye tweyongereyo
okusiibaeyongera
tonyike mu mukama eri munda era babakubanga balemereddwa okumuttaku naku zebali bamaze nga basiibe bandikulaanizeyo okusibira okulwala kati ekizibu kya nabosi teyabuuza oba okusiba kwa bwa katonda kuba kwa sitaani naye ng'akuyingiramu asibamu n'abatembe okumutta
kabaka ekisooka
21:13
abasajja babiri ababaana ba Beriyali ne bayingira ne batuula mu maaso ge abasajja ba Beriyali ne bamulumiriza nga balumiriza Nabosi mu maaso g'abantu nga boogera nti Nabosi yakolimira Katonda ne kabaka awo ne bamuggya mu kibuga ne bamukasukirira amayinja n'afa
kati akuwaokolokoka omanye okufa kuno
okwomwoyoeebisinaoyinza
butamanyabagamba ekkanisa mulina linnya lyakuba
balamunaye
mwafa dda kati olwali musobola okufa
munsi
y'omwoyomukama n'akugere mukitabo ekyobulamu naye nga wayise mu kusiiba wayingidde mu kusiba
kwatalanemusaba
buli kyeboogere amaliriza okwegomba okukakutaddemu kumaze okukutta mukubirawo bwa mukama wano baakuttanga mulwatu
naye
obaali bakutta mu mwoyo
kakati
gwe tebereza omuntu gwe basibisiza ne bamusibula ngaali yamuddu
bamukakasa
nti oyo mukama
byamuwadde
okukkiriza okuba kukyali mu katonda oyo era abaakyali mulamu nsi y'omwoyo
They have faith. Ezebeli n'agamba Akabu nti golokoka olye olusuku lw'emizabbibu olwa Nabosi Omuyezuleeri lwe yagaana okukuwa olw'ebintu.
Owulidde ekibeerawo enkomekero y'okusiiba nga bagamba kati golokoka tusabe saluwale n'okusiiba kugwako twala buli ekibadde kyagala twala buli ekibadde kyagala yekukomekereza mubandiza kati munyaga era bakugamba tuba tumalako okusiiba tugenda kumalako n'okusaba okw'amaanyi n'okuwaayo mukama anywereza eddala
kati
mu kusiiba mukama abeera yakuwadde mbu naye waya nsigo onywereza eddala kyakuwadde
Now prayer will be what you've gotten.
Yes, Jesus.
Praise Jesus.
God does not give
protection of what he gives us.
But
when I look at Job, God has given him things. But when he gives him protection.
Yes, Jesus.
Praise Jesus.
But
when I come
and say that I
start
thinking,
he finds a hedge of protection. Did you find Job praying for God to protect his things? But when Job maintained
the right hand,
the protection of God with the angels, the right
hand,
he said that ask for one thing, take away the hedge of
protection,
take away this if he doesn't protect you.
When
you look at Job, verse 6 to 10.
Tachari mulamu na ya afote. Na uratuka akabuku ya uli ya nabo singa afote. Na wakabu na akuloko ka naserengeta mulusuku. Ure misa bibi ura nabo si mnyezuleri okurulia. Na uchikambo cha mukama. Nichijira elia umtisubi. Na chio giranti. Uloko ka. Userengeto kusinka na akabu. Na waka wa Israeli atula musamaria. Laba. Ali mulusuku ure misa bibi ura nabo si. Yaserengese okurulya. Era ono omugamba nti bwati wayogera mukama yose era olidde.
Ose n'okunyaga n'onyaga.
Build and says give a property.
Anti omuganda ye agamba
oyo omuganda says.
Omeze n'okuma n'oluma.
You have wrestled and even you have beaten at the same time. Now you've killed someone. And even his possession of taking them.
You kept
fasting, all this came out.
And fasting
when you have been helping
others.
Help someone to acquire their own things.
And they
know how telling you. Pastor to go to America. Pastor to get a car. Have you got your own cars? And when he gets his car, does he give you to drive them?
Now the entire
Israel
passed
that day. The fasting of Satan.
People
only profited out of it.
Yari
Jezebel.
The
husband. They were
prophetic
from God.
Yes,
praise Jesus. They will cover them.
And
they will cover them.
And
they will cover them.
abantu
bakambadde
naye mulimu abantu balemedde bamanyidde ebyokubeera n'akamagero k'emmere okukafuna nga bagayisizza kale ate baatuuka mu ddoo abawala bagabye mwasereke mu bali ate ne bagaana basenanga nnyingi kale ate ntokujja mulokozi ekyo kiba kituufu mukama gaakankuwa ekyo kumala n'ogamba kama nedda ennaku ekulumadde tuwe ddaagingi nagamba ojja kubula ate nga nkuwadde bingi kankuwa ebikumala nga tujje mukunya nga bwe nkukuza mbwe nkwongerako bwe nkukuza kubanga olugendo okuva eri otuuka eri yali agala bakuliremu munakusatu zokka batuuka eri nga bategedde amateeka biragiro bye emisango bwe batuuka mu nsi eri ejjudde buli kimu basobole okukozesa obulungi era naffe tetulikoyo okusobola okudda mu bwakabaka bwonna tuli mu kuyiga mpisi nga tukyabeera na nnyumba yowe kubanga onaatobiize mu yerusalemu tusobabeere abava mu homulandi ey'omunaana bayinza okujja ne busaba babeere mu yekumi nebbiri ate naawe bagyobeera n'onyeega bano bazze ewaffe naawe era olina okuyiga nti ebintu byonna byera byamu era nga kristo bw'agamba musikire wamu nange ebintu bw'otuuka eri obasikidde wamu ne balimu kubanga bazibuka batulegamba ne batabeera na kibiri ky'omuntu kijja yekka kubanga bakijjuula bwe batakola purakitisi wano ku nsi tebasobola kugenda mu ggulu ebikolwa bakulu balina okubijjao bikole ku nsi bagenda otuuka eri nga bakwatagana naye gwe munna olina endwaomukama waakuwa entebe ez'obukadde obutaano osooka ntunuli agenda ozitulamu olunuulira empale ale ezo empale zatuza kati ye byonna ayagala asooka bikulongozi awomwebo omanyi gona bikozesa awo nti omanyi gyenkola neeyambako okuteeyaebintu byaembeere na mama alina ebirungi byagaba olunaku lumu akuwa ekirungi n'agamba nayo n'ebirala ebiriko singa osaba bulungi kuwa amagezi okutegeera okugagga okuwangaala bino byebirungi ebiringa byayongerako kati njagala okutegeera nti ebikwatagana okusiba kwa katonda bwe tugenda obyetegereza bona aba osiba nkusiba ojja kuba n'emirembe gokusooka omuntu ate ojja kwegegera nnyo kumukwano gwa katonda ojja kubeera ddala mwana gwasobola okulabirira buli saawa yesu yeebazibwa naye mu kusiba kw'abasigami kwemutambuliddemu ebiro bino mubadde mulina okufaanana bweru kubonaabona kuyita mu bizibu bingi olwala ndwadde nnyingi tali mirembe era batuuka ne bakugamba okola agasiba tabamuleko nneebuuza ibulayimu siwulira nti n'asiima naye tayali mulokoka kuba kali n'abalala yesu yebaza saaba oluganda olinakulaba ebyawa
bassekabaka ekisooka essuula amakumi abiri mu emu n'olunyiri lwa kumi na munda era onoomugamba nti bw'atyo bw'ayogera mukama nti mu kifo embwa mwe zaakombera omusaayi gwa nabosi embwa mwe zirikombera omusaayi gwo weewaawo ogugwo
yesu ati osuubira kuno okusiba kwali kwa mukama ate mukama wuuyo
yeyavaayookusiba
kwo sikubadde muse n'omuntu naye namwe mbawaddeyo
okufa
yesu yebazibwa saaba oluganda wandisiba ate mukama najja
avunaana
era owonye nnyo
and you've been saved so much
nti katonda olumu
akusasiuan'atakuba
kusiiba
okwo
Tugenze mu Samweli. Soka 14.
Verse
14.
Tukyalaba kusiba sitaani. Wakulemberamu. Which is it?
Omwoyo gwe gukulemberamu.
Which is spirit leads.
Gwe nkugambako nti nnaku zino
I tell that today.
Omwoyo gwa basitaani.
Spirit of Satan.
Gutatya nnyo okwesa abantu.
More to use people.
Naddala mu baana abajeemu.
Abajeemera
ekigambo kya
Katonda.
Tebaagala kuwulira kigambo ekyo
kigambo.
Kibeete soma. Wabula baagala okuwulira kye baita remawaati. Kigambo kya Katonda kati. Agambye
tusiibe.
Olugezebeeri
ng'atumye. Samweri ekisooka essula ya 14 n'oluyi lwa 2. Abantu ba Isirayiri ne balaba ennaku ku lunaku olwo. Naye Sawulo n'alayiza abantu ng'ayogera nti omuntu akulimirwe anaalya ku mmere yonna okutuusa akawungeezi.
Tugenda mu kusiiba anaalya ku mmere akulimirwe. Naye omanyi omwoyo gwali gumuvuga. Ono yali atandika okuva Katonda. Mu Samweri ne kisoka essula ya 9. Yes,
praise Jesus.
Kubanga baleta kabakolo. Natakwanyide
ku. It was not worthy to come.
Bali na mazoka na Katonda.
They already rejected God.
Musule yo munana. Katonda abara bana na abaga. Muganye Samuel.
Ne
muganye ali.
Muganye. But you have rejected me.
Nange bale kabaka nga ndiko
busu. Give it a king with
him. Kati sura zitako.
Now the next verse.
Okutuka no kuye 11.
Verse 14.
Bamusindika mu lutalo.
He sent to a war.
Agenze kulwana.
He goes to fight.
Yatuke mukama yamugaba abasajja bonna n'agaana.
Destroy all he never did that.
Nga nungu bweri.
Had the greed of things.
N'akunganya agataka saba.
That the fatty cows.
Abakazi abalungi.
Beautiful women.
N'aleeta.
And he brought back.
Katonda n'asinga na Samweri n'amugamba. Owulira nno omusajja ono gwonna gwa bwe baalonze by'akoze. Bwe namugambye okusanya wa tebe yalize. Ne kabaka wa kibuga kye nnyini yamuleetera. Obujeemu bwatandika. Era Katonda n'agamba Samweri. Toddamu mukaabira wano. Kubanga mugaanyi. Namwejjusizza lwaki nga mutonda. Naye ono Sawulo bwe yali alondebwa. Yaliko emirimu mutawaanya.
Spirit of
trouble
in him
has
healed. Spirit of
Satan.
Now when he was chosen, he gave himself the Spirit of God. He
drew
him until he fell.
Let's read
Bible says. That's why Bible says.
Musa mwe deno.
Verse 13.
Bwamara okubanga omwoyo wa Mukama
guva.
Omwoyo omulane gujja.
Samweri ekisooka essula ya 16 oluyimba 17. Awo Samweri n'alyoka addira ejjembe ery'amafuta n'amukkako amafuta wakati mu baganda be. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Dawudi n'amaanyi okuva ku lunaku olwo okweyongerayo. Awo Samweri n'agolokoka n'agenda e Lama. Awo omwoyo gwa Mukama gwali gutudde ku Sawulo. N'omusimu omubi ogwava eri Mukama ne gumunakuwaza. Awo abaddu ba Sawulo ne bamugamba nti laba nno, omusimu omubi oguva eri Katonda gukunakuwaza. Mukama waffe alagire kaakano abaddu bo abali mu maaso go okunoonya omusajja omukubi w'ennanga ow'amagezi.
Yes, ye bazibu. Awo we baleetera Dawudi eri aliko omwoyo wa Mukama. Naye omwoyo wa Mukama olwamuvaako. Ono omwoyo omubi ne gumuyingira. Ekiseera ekisinga bagamba ogwava eri Mukama. Lwaki kiri bwe ki? Kubanga mu biro bino, bano bamalayika baako baali bakyaliyo
mu kubo.
Biro by'endagaano enkadde yonna, baabagemu mu ndagaano
empya.
Okubikulirwa 12,
17. came. That's when they were cast out of there. But in those days, they fallen angels.
And
one became like evil spirits, whom we call
principalities,
called demons of the clans.
Yes, we have.
Praise Jesus.
Because
they used to come from heaven.
That's why
they didn't come. Evil spirit from the Lord.
But
don't think that God has evil spirits with a demon up there, which is saints.
No,
we are fallen angels.
Yes, we have.
Praise Jesus.
Now,
brethren, Saul, when he was
coming
on the Lord,
the
Spirit of the Lord was right here.
But they
follow and obey what
he was talking about.
He was
already
the Spirit drawing him.
He was always
walking by him. One day I will make you fall and lose the Holy Spirit.
You
see,
because
you see what happened. And righteousness.
Right,
chapter 9.
Abantu wa Isirayiri ne balaba ennaku ku lunaku olwo. Naye Sawulo n'alayiza abantu ng'ayogera nti omuntu akolimirwe anaalya ku mmere yonna okutuusa akawungeezi.
Nakati ekyo olimirwa yakijjawa.
Yani and who told him to curse?
But
in the laws of God,
in
Deuteronomy
20,
they are told
them,
follow the commands of God. Now where does Saul get his authority? Members are given cards. One who
are
so committed to do whatever they are told.
Now,
others who are with leader and their followers. And they are not members. There is a
silence
church. It's called a church. It has just begun. not some long time. If you have to become a member, you must possess a car, even with a job. If you don't have a car and a job, you can't become a member of that. You remain being a follower.
Samuel 14:24. Nage nga mmaze okuwalana eggwanga ku balabe bange. Awo abantu ne batalega ku mmere n'omu. Abantu bonna ne batuuka mu kibira, era waaliwo omubisi gw'enjuki wansi. Awo abantu bwe baali batuuse mu kibira, laba, omubisi gw'enjuki nga gutonnya, naye ne wataba muntu eyateeka engalo ze ku mumwa, kubanga abantu batya ekirayiro.
Baali batya ekirayiro kiri. Omusajja asooka bakubisa kalayiro. Tusabe oyo atasinga okusiba kuti Mukama mukubere, abeerenga tumulabe nga tali wamu naffe. Tusa kimu. Kati naawe otuuka n'otya, otuuka n'awantu, Mukama n'akuteerayo ebyokulya. Mutuufu n'otuuka ewange, bakuteeyalisiza
emmere.
And
he said, "This is Lucifer." Satan himself. He came thinking to eat it.
But
that God trapped him.
Never come out of his seat.
They made honey.
But
the flow, it was just all and the intestines began to inflame on them.
Then
they were afraid.
That's where all
we shall die.
To put enough to come back
off.
Waliwo abaali mu birayiro
byabwe.
Omanyi bano?
Katonda
yali abategeka dda.
Yonasaani
bano? Ng'abategekedde Dawudi. Era bwe baalimu omwoyo gwa Katonda, bo baalinga tebabikola. Era baalimu
n'empaka.
Abamu ku mutudde wano nga bwe mwali. Nga Mukama abalinde tubasisinkane. Olumu musiiba mwe naye
mujja
bisiba mu. We will put you here.
We will put you here. And they are just lucky someone supporting them. And they question.
It shouldn't
be like this.
Samuel 14:27. Naye Nasani teyawulira kitaawe bwe yalayiza abantu
ekirayiro. Ye teyabiwulira. Mumulayirayire ebintu ebyo.
Olunyola
2:7.
Kyeyava akolola omusa gw'omuggo ogwali mu mukono gwe, n'agunnyika mu bisenge by'enjuki, n'ateeka engalo ze ku mumwa. Amaaso ge ne galaba bulungi.
Omanyi nti buli olwakusiibiza mumwoyo ziba tebuzibi maaso, oba tokyawolesebwa kigambo kya
Katonda,
ofuna birotongo ogwa
mutooyi,
embwanga zikugoba, ente nga zikutomera, tosobola yolesebwa malayika ng'alina ekigambo ky'amakulu gy'akugamba. Kati bano bo akabonero akasooka baziba amaaso
g'omubiri
gwe
nebagenda mu ntono naye
nga balengera ebisiikirize batusiiba enye sibabe bannaasobola
okulwana
kati n'akusiibisizza naye olwakuna mugenda mu ssaala ya lutalo
otuuka
yesu
omukama
kwe osiramye muno mukama.
Don't buy demons, you have no strength. You are fasting. You are fasting.
emmere erimu ku
maanyitusabire
mu maanyi tupe ebizibu ebyati tusindika malayika amaduwa tusindika mayi malayika w'omuliro nga tulinamu ku maanyi bano baali bagenda
munaye
ng'ate baasiibye nga tebakyalaba kaakati
omugezi
ebirayiro byammwe
tebinkwaeyali
abyebayibuli
erikiriyaobaabaka bwaabaliba
baazi bamaaso
babatanaaa
kaakati
mukusiibaowali
olaba
nnyooyinza
okuba musumba
byakoatuziba
amaaso
gomwebakulimaokulamuziba
amaaso
gaakoomuntu
bakuwambire emizimu
gyawenotandika
okulota nga balina ekitala mu bwenyi ekimulisa
ekyalobyakola
ebikolobero bano kyabira
wali wakajiriranangaire
okusiiba naye ngaakubaziza kuba wona akubamu noddamu n'omulabako
ebintubaali
babeera basiiba bonna
balimuyamusaba
akutuuliddeakuwa nakatuuti
yangu
owereze kusiba kumba akumalawo ogenda okulaba byobadde
olaesaala
zobadde osaba
zona
otandika kulya ngaoyagala kukoppa byako ogenda okulaba ennimi zazoyagala okugenda ensaba
yegeweegomaaddeningamuogerezigayo
ogenda okulaba era saba katonda omulaba otandika gamba mulinnya lya katonda wa musumba wange tunabadde kibana otabuka ova ku mulamwa
naye
nga bakusibadde mu kuziba babala kimwaka kati gwe teweebuuziza
oluyabuyinga
yonasaninanamuweyali amaaso
negandiddeko
katonayeandabakwongereyo
samweri ekisooka essula ya 14 n'olugiri lwabiri munaana awo omu ku bantu n'addamu n'ayogera nti kitaawo yakuutira abantu ng'abalayiza ekirayiro ng'ayogera nti akolinyule omuntu anaalya ku mmere leero abantu ne bayongobera awo yonasaani n'ayogera nti kitange anakuwazizza ensi
kitange abonyaabonya kanisa bano bagitaffe betwandigambye basooka okubuulira
enjiri
batubonyaabonya mubonyaabonya sigaanye kitaawo
kwogambaongaomwogerako
kubakirawoole naye abonyaabonya kanisa ani yabagamba mulina kubeera bebo bagiraffe abonyaabonya babonyaabonya
kanisa
yesu nga kitaawo mutuufunaye olina ozibuka amaaso omulabe nti abonyaabonya ekkanisa nga mutuufu yakubulira
nenaye
nga yavaanye ku
mulamaalina
omwoyo kati
nga
kitaawo
era
nga mumutungira
kubyomubisajja
mukulu
baludde
nga
babulira
mutuufu
byalubaoba
tusazibuka
maaso
toyinza
kumulabalira
alina omwoyo
omulala
kati n'obwana bwe bazadde
baabuzibazi
baddaama
kuba
kaisaili yenna
akyalaba yakolawaliwo
omusajja omujjo
nasaanyo
alengera
nedda
biri waliwo mukama jatutuma sadi erubaga
tugenze
kubuulira naye abala kimutukoze tutya mu mwoyo abe nga
tokyalabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa waste your time, when you get tired, the Word is speaking, that is all the things that you cannot take. You cannot take the Word I'm on. And he wanted me never to see anything.
When
you pray for my wife, you fall down. One day
there's
no fall. One day the pastor pushed her head. And she, after she stood firm.
And
I ended
up
fasting.
Every time we are
fasting, we are not involved in the fasting. Even tomorrow yet we come and attend. And they will fear us. They will ask, what is upon these people? They don't follow me. They are not spiritual speakers. Nothing happens on them. They can pray whatever they want. But we do the tricks of Satan all
over.
And we are made by Satan, we are speaking the truth.
Yes, we
are. Praise Jesus.
Jesus.
That's why
I pass
every day.
Yes, we are.
Praise Jesus.
Samuel
14:29.
Nayogera nti kitange anakuwazizza ensi. Laba, nkwegayiridde amaaso gange bwe galabye obulungi. Kubanga ndezeeko katono ku mubisi guno ogw'enjuki. Samweri kisoka isura ya 14 n'olunyi lwasatu. Tebandi sinze nnyo abantu singa balidde leero ku munyago gw'abalabe baabwe.
Tisinga abantu balidde. Tebandi sinze nnyo.
Olunyi lwa 13. Ku mugabo gw'abalabe baabwe bwe balabye ne bakkuta kubanga kaakano tewabadde ludutta lunene ku Bafirisuuti ne batta ku Bafirisuuti ku lunaku olwo okuva emikumaasi okutuuka ku Ayalooni abantu ne bayongobera nnyo awo abantu ne bagwa ku munyago ne banyaga endiga n'ente n'ennyana ne bazittira awo
bwe baalaba sankuni Jonasani nga tafudde baalaba nga embeera abiri baagwa ku munyago tebaamukola baganga ekirayiyakiyafudde naye ate batandikira omumenya amateeka kuba baasumulukuka ate balya n'omusaayi ogwali gw'abagambi kati fuba basumuluddwa ate tumenya amateeka manye abamu ku bwe mutuuka bwe muwulira nga tukyawaayo n'ekibiribiri n'ogalanguza n'ekimu ekyekkumi nsooke nakyo nkirye wamwetabana mutali nsigo eri kiberibere eri kusondesa mizi ya
musumba
kati naye nandoza n'ekimu ekyokumekansokomutukunte kuba eri nakiwangayo baali bakibba kukendeesa guwali
nanwuliriza
omunyiyi uno baasi mukate bakoa
Samweri ekisooka 14 n'olunyi lwasatu. Abantu ne basirya awamu n'omusaayi.
Jjukira tukimanyi mu lubereberye essuula ey'omwenda. Mukama abagamba buli ekirimu obulamu
bategeere.
Okuggyako omusaayi gwakyo. Kubanga omusaayi gwakyo mwe guli obulamu bwakyo. Tojja kulya bulamu. Buli lw'olya obulamu ofuuka
musezi.
Yesu yebazibwa ne bano baakukubako ne bakulya mateeka ga mukama ne bageerabira kuba baasumuluka ne bagamba bannange twakobatwakobamukole tulye n'amateeka kaakati osumuluku zirituganye naye tutumenya amateeka ga
katonda
gasigaddewo
era
gakubeerawo
kubabula
mukama atereza ebyo byonna ebyali
byasaba
nga tebigoberedde mutenda gwa kigambo yakuggyako nagamba bibiri oleme kwetikka migugu kuba mukama atalina mugugu
gwaakutikufuura
buti kuzi migugu bwayogera mu matayo
12:5
ajja mwenna abakoyina bakuwereddwa munalaba ekiwumulo
kyatifula butikusiaka
yava ayogera mu Yeremiya eri ali musatu nyotandika olwasatu paka 40 nti temuddamu okwogera nti okugwa
mukama kubanga
buli muntu ebigambo
binaabeeranga
omugugu gwe yali ateebereza atandika okutuukiriza matayo mwatutidde
okuwummula
era ng'agamumwe okuwummula oyo
agooye Give them a resting place.
Isaiah
28. Verses 9.
Matthew
13. Give them a resting place. And he said, Lord,
this
is your salvation. And he fulfills
Zaburi.
Psalms
51
verse 12.
Samuel ekisooka isula ya 14 n'olunyi lwa 33. Awo ne bamubuulira Sawulo nga boogera nti laba abantu basobya ku Mukama kubanga baalya wamu n'omusaayi. N'ayogera nti mukuusizza munjiringisize ejjinja eddene leero. Sawulo n'ayogera nti musaasaane mu bantu mubagambe nti mundeetere wano buli muntu ente ye na buli muntu endiga ye muzittire wano mulye, so temusobya ku Mukama nga mulya omusaayi.
Abamu bajja kusumuka lwa mpaka babagambe kati banne mulye bantu
babulyan.
Naye asigala
omwegulira
munneasajja akabakulembeddemumukatiwebeereyo musabe
esaalaende
mu kigambo kya Mukama.
The angels are fulfilling.
Abantu bonna ne baleeta buli muntu ente ye wamu, naye ekiro ekyo ne bazikira eyo. Sawulo n'azimbira Mukama ekyoto ekyo kye kyali ekyoto ekyolubereberye kye yazimbira Mukama.
Kakati yali nabbi
azimbira.
Tebakyakwatagana Samuel kati ye yali ekwatiddemu Katonda wange nange. Kumbe alina omwoyo
ogumugambatulinonyiiza
Katonda nga
bwekisoboka.
Bonyaabonya abantu be.
Samuel ekisooka 14:13. Awo Sawulo n'ayogera nti, tuserengete tugoberere abafirisuuti ekiro tubanyage okutuusa emambya lweneesala tuleme okusigaza omuntu ku bo. Ne boogera nti kola kyonna kyonna ky'osiima. Awo kabona n'ayogera nti tusemberere Katonda wano.
Yesu yebaza. Abantu bakyateesa naye
nga bamugamba
bwe tujja kusobola
nga
badda ku Mukama
gy'osanga
by'otulagira n'okutulayiza n'otulayiza kati tukuperagira by'oyagala tebikyaliko okuteesa kwa Katonda.
Sawulo n'abuuza Katonda amagezi nti nserengete okugobera Abafirisuuti onoobagabula mu mukono gwa Isirayiri, naye n'atamuddamu ku lunaku olwo.
Osiibisiza abantu bano n'obabonya
n'obatisa
omuddo. Katonda si buli kusiiba
nti abaddako
nambasumba n'abatumu ne bannabbi babadde bakola kubanga ebintu babadde babonyaabonya omwoyo Katonda gw'atabonyaabonyesa.
Samweri ekisooka essula ya 14 oluvannyuma lwa 38. Sawulo n'ayogera nti musembere wano mwe mwenna abakulu b'abantu mutegeere mulabe ekibi kino mwe kibadde leero, kubanga Mukama alokola Isirayiri nga bwali omulamu, newankubadde nga kibadde mu Yonasaani mutabani wange taaleme kufa.
Anti mwamuwulira jjuuzi kuba muwala wange afe fa bafe afe ali nno ku tivi kati mwoyo gyogwo gw'olina kubanga tulinjasaasira mwana wo onaasaasira ni kuba
gyawe
bw'anaakukola ensobi. Era abali mu kkanisa yaba gw'olowooza yandisaasira bw'aba ngayitoddamu omwana
waffe
nga leetegereza nsonga lwaki
mwate
mu mwababeera bamuwulira omwoyo guli gwayogera
mugasajja
nga kazibula abantu amaanyi kafe.
Samweri ekisooka 14 n'olulimi lwa 39. Naye ne wataba muntu n'omu mu bantu bonna eyamuddamu. Awo n'agamba Isirayiri yenna nti
abantu bonna ne
beesigibasibagambwa
oyo omusajja tuaokuta Katonda
yabitugamba
amiina oba tetugamba tobula ba mubadde mu
makanisamaama
yalagidde musajja wa
Mukama
tebuli bakazi ba Mukama.
Samweri esooka 14 olugero 40. Awo n'agamba Isirayiri yenna nti mmwe mubeere ku luuyi lumu nange ne Yonasaani mutabani wange tunaaba ku luuyi olulala. Abantu ne bagamba Sawulo nti kola nga bw'osiima
ola by'oyagala tetukyalina byakuteesa
naawe.
Sawulo kyeyava agamba Mukama Katonda wa Isirayiri nti laga eby'ensonga. Awo akalulu ne kabagwako Sawulo ne Yonasaani, naye abantu ne bawona. Sawulo n'ayogera nti mukubire nze ne Yonasaani mutabani wange, ne kamugwako Yonasaani. Awo Sawulo n'agamba Yonasaani nti mbuulira ky'okoze. Yonasaani n'amubuulira ayogera nti okulega naleze kutubisi kw'enjuki n'omusago omuggo ogubadde mu mukono gwange, kale laba kiŋŋwanidde okufa.
Naye mwennyini ne yeetya naagaana okuyimirira kati nkugamba tojjamu kubuusabuusa ebikwatagaane katonda kyakugaa kiri mu mazima banga mutandika okutiiriza ne mugamba batwogerako
nnyokanisa
yaawe yigiriza okusiibamu ekuti nemwekuti era temala gasiiba mukine abamu ne bavuma n'obuvuma abagamba bwe bati abagaa n'abantu okusiiba natwawulira era okisomesa naye tubabiraga tebyabituli okka obisoma mu bayibuli wakanyakamu kati jonasaani ekintu kyeyali akoze yalaba n'okulaba ngalabye bulungi era nga n'alwanira nnyo entalo
okutaasa
banwaba tunakukkiriza nti mukama yeyamuganda nti mukama yeyamuzibudde amaaso agenda kizikibikulwa mu maaso
samuli ekisuka 14:4 sawulo n'ayogera nti katonda akole bw'atyo n'okukirawo kubanga tyoleme kufa yonasaani
akuttira eddala ofwe
abantu ne bagamba sawulo nti yonasaani anaafa akoze obulokozi buno obukulu ku isirayiri
bolowooza anaafa akusumudde tulidde ne tuba n'amaanyi bakugenda kuva alwanye n'entalo gwe tumanyi mirembe gye tulina tulwa musajja oyo tajja kufa abantu ne bagamba tiwatulina okwogera
samuli kisoka 14:5 kiddire eri
ne bakikoba tetujja
kutajja kufa
nga mukama bwali omulamu tewali ku mbiri ze nalumu olunaago wansi
wuliriza omwoyo mutukuvu mu bantu jjukira abikomyawo eri mu matayo esula ya mukaaga nti oluviiro lwennyini alumanyi oba ayinza okwangaza bw'ati amalanga ayinza okulabirira naawe yesu yebazibu omwe yalimu n'agamba wadde n'oluviiri n'olumu kale temumuveeko
samwiri kisoka 14:5 kubanga akoledde wamu ne katonda leero
era aga akola ne mukama we mukama yakuvuddeko
daniyeriabantu
wabulalekati bamumanyi so mukama akoze
n'omusajja
eyamenya ebiragiro
byokusiiba
naliisa abantu
bonna
nebamugamba omwe wa mukama yabaddenagambamukama bedda akola
nabusinaw
era abakuba nga akola naye banabantu bonna batebatutuse ne mubwakabaka
bwabwe
mukama kati ataasa bantu omuntu ne baba asabira saala efaana ety ekisoboka ekyo
samuel ekisooka 14:5 awo abantu ne banunula bwe batyo yonasaani n'atafa awo sawulo n'aleka okugoberera abafirisuuti n'ayambuka abafirisuuti ne baddayo ewaabwe awo sawulo bwe yamala okulya obwakabaka bwa isirayiri n'alwana n'abalabe be bonna enjuyi zonna mowaabu n'abaana ba amoni ne edomu ne bakabaka ba zoba n'abafirisuuti awo n'abeeraliikirizanga buli gye yakyukanga yonna
n'akola awo sawulo bwe yamala okulya obwakabaka bwa isirayiri n'alwana n'abalabe be bonna enjuyi zonna mowaabu n'abaana ba amoni ne edomu ne bakabaka bezuba n'abafirisuuti awo n'abeeraliikirizanga buli gye yakyukanga yonna n'akola ebyokuzira n'akuba abamereki n'akola n'alokola isirayiri mu mikono gyabo abaababonyaabonyanga ne batabani ba sawulo baali yonasaani ne isudi ne malukisuwa n'amannya g'abawala be ababiri gaagano. Omubereberye erinnya lye Merabu, n'omuto erinnya lye Mikaali, ne mukazi wa Sawulo erinnya lye yali Akinowamu
omwana wa Akimaazi, n'omukulu w'eggye lye erinnya lye yali Abuneeri mutabani wa Neeri muganda wa kitaawe wa Sawulo.
Naye musula eyo ey'ekkumi n'etaano ajja kulaga ekigwa ekimu
ekiragwakuva
Yesu yebazimu okuva lwe yatandika okusiibisa abantu ebisiimu Mukama bye yatalagira. Abantu abasumba bagenda nga
bagwabwebakitandika
bonyabonya
kanisakitandi
nga abakozesa okuyika
emyoyookuyita
mu kusiiba era nga bangi baafa olutina mu Ezekiel
13
Ezekiel 13:16. Naye bannabbi ba Isirayiri abaalagula ebya Yerusaalemi era abaakaabira era abaakirabira okwolesebwa okw'emirembe, so nga tewali mirembe, bw'ayogera Mukama Katonda. Naawe omwana w'omuntu, kakasa amaaso go okwolekera abawala b'abantu bo abalagula ebiva omutima gwabwe bo, era balagulireko, oyogere nti bwati bw'ayogera Mukama Katonda nti zibasanze abakazi abatungira ebigugu ku nkokola zonna, era abakolera ebiwero emitwe gy'abantu aba buli kigera okuyiga obulamu.
Yesu yebazibwe. Bannabbi abalabanga okwolesebwa okuvudde mu mitima gyabwe. Omanyi basitaani bakozesa nnyo
okwegombabamuwa
okwolesebwa alyoke ayigganye ekkanisa. Kaakati bakola obulogo bungi, Bayibuli y'Oluzungu ekozesa obuwero obw'ekirogo. Yesu yebazibwe. Mwebayigira emyoyo waliwo kitegeddeko nti emyoyo gino egy'abasitaani mu kusiiba okwo kwennyini bo babadde bayigga
mwoyo
tovula kisoola otonga mutoyi oba oloteekwa zikugoba obanga ente zikutomera bw'oba otusose kulootalaba bakugamba eno kigobe saba kimenye olukimalanga oddake
bw'okuba
ente olota atonga mu ttolo bw'omala ebyettolo bw'olaba kkapa nga zikuluma baba bakusabye ebiwero balina n'obwero bwabuga obulogo oba tokyalaba batta ku mwoyo ne bakuyigga wano omubiri muyimba bwena aleluya naye ngagaza mwoyo
gwoyamala
nengutonde
wasitaanisita
kukuwamba gwe batuukira okubanga bakutyewoya emyemira gikulinyeko olya muddu omwoyo ogukuba gwolekedde kubanga basobola okukola buli kye bano bakwasibwa missoni
sitaani
okubasiibisa okwemu amaani ne babalimba ati
kumbe
bali ku mwoyo ogwo gwe bayigga bakimanyi ogenda kunakuwa
nnyo.
Ezekiel 13:18. Muliyigga obulamu bw'abantu bange ne muwonya mwekka obulamu bw'abammwe okufa.
Wuliriza bulungi obeera muntu wa Mukama wali abali mu kintu
ekyo
bo ekiseera ekisinga ebyokusiiba bino tebabibeera bayingizaamu
mmwe
bano bo ne babawonyaawo era be bavayo ne bawa
obujulizi
abantu baabwe kati gwe atali weewaabwe olina kubeera engu obonaabona bw'ofuna mu mwaka omulundi
gumu
kitegeeza wadde yatebimbi nnyo katonda n'atuuka n'asaasira
kusasiraunatuuka
wadde okubonaamu naye nga bali kuggwe bayika omwoyo gwe nolowooza bakutwala kumbe balina gye bakutwala kuligiza bulungi
olunyero 18 muyiga obulamu bw'abantu bange ne muwonya mweka obulamu bwammwe okufa
nti muyiga obulamu bw'abantu bange
jukira
mu kusiba katonda kwe yeragira
muisa
5:8
kwe
kujja okuddiyira
kuno
agamba kuno kwe kusiba kwe nalonda omuntu abonyabonyezaako obulamu bwe wuliriza mukama agamba nti bino sibirondaza kubonyabonya bulamu bw'abantu bange wabula abantu bange bafune
ebirere
kati bano bakubonyabonya n'okwamu n'amagezi omwana batunda butundi mugenda okula omusajja mutadde mukuŋŋaaniraho tewikyategeere batandika kulanga olisi bakutayiire oddanga oluvannyuma kumba omwoyo kati batandise okukyake nga
bagunoonyerezaakuba
yegikuseko kati
bakufunye
kuba tolinamu otegeera ku
bayibuli
babisambuliramu ddala byonna ogenda opeeyo gye bakusiridde atotategeera ne byobadde
otegeera
abasinga abasajja ne bagwa ku
butoke
ne beebakawo akaseera ogenda okudda nga bingi tokyabitegeera
byabakubeera
batyeri ne bakusangula buli
kintune
bakuwokolesebwa okufu olumu bakufuulira ddala afudde okuba nenaku nga
satu
olina okwolesebwa
kwogerere
ne bakuwokolesebwa okwekigambo ekifu ne bakulaga nga mukulu bazimba bateekako amatafaali era babawa obukulizi abagamba yafudde okumala ennaku
ssatu
yafudde okumala ennaku
mumulowooza
yafudde kumbe era bano ogenda kwirako babateekawo
katuti
n'abeera nga yafudde nemusikirako ne
bakulaga
kati olabanga eyakudde
mukolesebwa
era obeera owunya n'okuwunya kati abanawunya n'okuwunya munnange nali nfudde kati nalikukolesebwa
kwamuamumanyi
katebawo okunoonya emyoyo
gafaanaaule
ekyenjogerako omanyi mu lutalo nga bakuyiggamu naye waliyo abali mu lutalo
lwoliyiga
eneyo bagitwalibwa sitaani nga bali kugwe so bayiga eri wa munda paati yabwe esinga okumalamu kanisa amaanyi
ekuteeka
mu kusiba kuno katonda kwe
batalage
ezekyeri essula ya 13 n'oluyimba 19 era mwagumisa mu bantu bange olw'embatu za sayiri n'olw'ebitole eby'emigaati okutta obulamu bwatagwana kufa
ne batta obulamu bw'omuntu atagwanidde kufa era bamaliriza omulondemu
bamusudde
matayo kyava akulabula nti bwe kiba kisoboka n'abalondemu bakola ekisoboka omulondemu tumukole kinna ekisoboka
tukuwanga
omwoyo gw'omuntu alina okuba obulamu nebamaliriza nga bakoono eyagenda okunoonya katonda mu kanisa eyo ate nekikutwala mu magombe babulezize puroguramu
zaabwe
puroguramu y'okusiba kw'abasitaani
nkulu
nnyo okuwambiramu abalokole wala lwanyi oweddemu amanyi
g'omubiri
n'omwoyo gwennyini jukira omwoyo ogulimu gubadde kukozesa amaanyi ag'emmere okutambuza olaba singa ofuna ejyama omwoyo gutandika okuba mu gwe ngakukola agwetoloola gwe mwennyini
gwabeeragogamba
nfunyeka
munguzi
kumi omwoyo temuli kamere mutemubere
ezekyeri essula ya 13 n'olulimi kuba 19 n'okuwonya obulamu okufa obutagwanira kuba bulamu
mulimu abantu agasajja gabwe gabeera
okugulugabakuuma
bano tebatera kugwa nnyo kati mweno mwe musinga okugwa bano babeera bakola
endagaano zino covenant with them
kati mubakuuma mweri babawadde ekitiibwa kati mwebakanabagge mulina okuwonya mumamwe kyabwe tuli ku mukama tusaba bano bo babeera abali eno bakimanyi abakulu
Ezekiel essula ya 17 n'olulimi lwa 19 nga mulimba abantu bange abawulira ebyobulimba
abantu batudde bo bawulira bya bulimba wuliriza mukama akimanyi nti ofuula n'ewanwe n'owulira obulimba nakimanya
bakulimba n'olulimi lwa 20 agamba nti mukama katonda kyava ayogera bw'ati nti laba ndi mulabe wa bitugu byammwe bye muyiyisa obulamu eyo okubuusa
balina
obulogoomanye
abantu ababeerawo nga
bonaayikekigenda
bakujamu ne mumwoyo
nebakutambiza
gye baagaddeeyo nebatandika okukola buli
kyebaagalamukusiiba
okubakusiibaera
ndibisika okubijja mu mikono gyammwe era nditta obulamu obwo bwe muyigga okububuusa era n'ebiwero byammwe ndibiyusa neebonya abantu bange mu mukono
gwammwe nti obulamu buno bwabakozesa okusiwaza nebakusibiza
byonategeeranebamaa
nebakunywesa amafuta kubagafuta
juisi
n'olya emisota ebyo byonna tebigenda kudda
mukubaakubanga
ye mukama yeekwatiremu
omuliokusumula
abantu obulamu bwabwe bagemizikiayesu
yebazikati
kyatutandikira abayongere okusiba bamukwajjazebbere bemyoda ebaali bagitundayo
kati
ng'olyawo
obonabona
paka lwonakyuka n'otereera mukama akuwajjanza okusumula okuva mu bintu ebifaana bwe wabula byokusooka okukola sooka ove mu kusiba kw'abantu abo onoonye okusiba kw'obwami
tuna
otujja okuba nga twetegereza mukama akuwa nnyo omukisa